Abasigane bali bakifiriza nga tebaagala nfune nayo mukwano gwondaga nange nandyagadde nkutwalekeyo weseeyo gye nkoma ku nyanja tuseyeye nga toyagala byonna mbirete ab'ebigambo boogere alekabo balikoma kuba omukwano gwonna maddala kubalala basigale busibabala newe bambala ebifanagana noonya kyekugezeko kubalala nawe kimanye mukwano gwendagala kabakole batya nafuna kweyo kwangudeye noonya kyekugezeko kubalala nawe kimanye mukwano gwendagala kabakole batya nafuna kweyo kwangudeye oli munda misu wanyabo oli nga musayi oli muti munyonyogero maze munaga manyi bulijjo njagala kusange ompenya runyonyi nyange omponyeza nakakando tamanyiswa njere gwengamba kwata budde gwendwayo makulimbe enanga manjisudde solombe take you to me paradise to me gendo full of roses tumale tugende kome cinema you're one of a kind mama me kiss me lady every day you make me crazy put it in your scent daily your pretty eyes you take me high just to the sky mama me yeah noonya kyekugeze kokubalala nawe kimanye mukwano gwendagala kabakole batya nafuna kweyo kwangudde yeah noonya kyekugeze kokubalala nawe kimanye mukwano gwendagala kabakole batya nafuna kweyo kwangudde.